Akazano anapita inumuli bize kundi uza zochita banyi manyazi inu akazano anapita basi muli bize kundi uza zochita banyi manyazi inu mamuna muli be muli be mamuna muli be muli be kundi uza zochita Zochita, mwati mundi uze zochita Zochita
Ndamutuluka Eya ndamutuluka Amafuna ni mnyengelele Ndamutuluka Amafuna ni mnyengelele Ndamutuluka Ndamutuluka Eya ndamutuluka
Zochita
Ndamutuluka Ndamutuluka